jolimon hediyankobe teddube kataskaramon yonterejo dande fulbe komi woni cerno modumba hide wondi e der silmaji chapantati arojidi e hino tobbe mawde de haleten do mun den hande katajere aranere en kalan ko fati e demokrasi yewtere fillitande kono en habata fillitade de ka fuddode hitande do hide ngandi demokrasi no tawa e tiadele teride afrik e de hitande holno demokrasi feondori e der leyde men honto dun suti en yewtidan e tierno mo nenembo windiyankejo lolludo mo gine
si lambe ben kambe tibbe be yaabi sariyaji din hay demokrasi wala hande kadi odule on ti woni de fayda nokku
cierno mo nenembo woni kodo men hande kata ere didabere taskaram men gurdam fulbe nawran en labbe ha ka hodo hamdallahi ko langi ton jangirgol alluwa legga lesangal ha newdi no heddi fahan alfa usman ba no heblani en jantore mun en jahan kadi najeriya anden no nyalande hertinanande kosam fe iri e lewru jabbindu hande woni taskaram go abo hitande ujune didi no gas e jowi men hendike bataki dudube di men hedinta on e der yewtere men mi inni on fofo mon kadi dande fulbe fokkiti
jowlol sukabe
wona ko suudi hande alhali demokrasi no sebiti e der leyde duudude adunaru tentini e der afrik ka fuddode kitale temmedde jeenayi e chapande jeenayije leyde afrika kewude suubino demokrasi wonude none dabbirdo laamu e none laamordo cagal dum pelle politiki fudiri wa punne e der leyde men kono si en darti alhali o e duubi chapande tati fawtidi cagal dum en tawan yaha yilto wadi ko duudi gila hitande ujunere e temedde jeenayi e chapande jeenayi addi hande ko fandi fof ciwlo laamuli nogas e jowi wadi e der hirnange afrik tun dum ko tuugade e witto ngo VOA saaki ka jeetata buru hitande ujune didi e nogas e tati e de limore do ardibe waylube doskan leyde mun fi heddagol e laamu tawaka holko hani wonde darande sukabe yirde fewndinde hande fi nyibnugol demokrasi e der afrika ngallamdal nauri en dakar laamorde senegal senegal no jeya e leyde sedaje e demokrasi nyibi e mum e der hirnange afrik darande sukabe non no tawa e ko nyibni dum wono hollirinde jantore seydou nourou ba gila dakar
jingol sagataabe he demokrasi do senegal haano gade de mbaylori ni won ko sabi dum eliman sireja ko responsable pastef ender podor funange senegal
ko mawbe be unno jogade hen dole ko mawbe kono sa yi changement wadi ko kabe donki yide ko e mumen e ko watte ko hande non falillahi alhamdu so tawi wiyama lamido o dañi ko duubi chapannay e nay on yaltintake e sukabe hay so tawi o woni o nattoya nattinama e mawbe ne o jiya ko e sukabe fitti ko sukabe kabi ma hande ngal bangal kam mayi
Umar Nget o mo jiyay parti bietedo IPD sabo politique jarno gade yeso e yende moko karalle kessede enen jiya he ko nyimni demokrasi do Senegal
kono aduno joni koko wadi fenomenal kewdi naddi hen communication ko yari yeso internet ko yari yeso ko yete probleme géopolitique e ma ko wodi do en hande natti wonde tan Senegal mejere kono membe guri taridi Senegal aussi il faut kiewe dum non so pa ben jogi hen un rôle no feewi no poti wadde
tarikh demokrasi do Senegal non wonto fuddi haytido Barka Ba ko consultant mijotodo e bangi politique
1968 grève musdo waddi no elamu president Senghor sen ewi kadi sukabe badino yen ko wete engagement politique darnde politique tinde be madi non 88 be madi non 93 ha alternance mo nganduda kanyum addi Abdoulaye Wade elamu yandini lamu Abdou Diouf ne Abdoulaye Wade wiyata no ko c'est le candidat des jeunes woni candidat sukabe on attend sukabe non ngaddi moy lamu kono danna no be ndari yende wolli mun feewi pour yendinde jappare Abdou Diouf
non tan Barka Ba yiri hagade la jottido
ko dum yimbe be teski kadi e 2012 e hadde Macky Sall arday lamu sukabe wonbe mouvement jo nembiye Yana Mar iya makade e tarikh mumen ɓe dari mo no fewi ha tenti do laamu Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko darnde nde sukaɓe dari yende fof darima e darnde tinde ɗe ganduɗa yimɓe ɓe ne gandi ham sukaɓeɓe mbaɗi hen dillere no fewi no fewi ko ɗum wallitiɓe no fewi pour hebde laamu ɗum tan hollirta ko ala ko waɗete politique so hawri e won sahaji e nder Senegal taw wiyeteɓe ko sukaɓeɓe walla ko bange ko heewi doole e mabɓe taw daraki e nder dettinde
ɓe ɓe dokkuɗen konngol ngandini démocratie Sénégal hannde ñiiɓi ittude ɗum ɗo wonata hunde wemde. Seydou Nourou Ba, VOA Fulfulde.
A jarama Seydou Nourou Ba, ngaren joni e rogere mijo monde mum.
Mijo mon e mum.
Mijo mon e mum.
Mijo mon e mum.
Nultondiraɗo VOA Fulfulde Bissau Mamadou Kande landi sukaɓe wurongo mijo mabɓe e alhaali démocraci.
Opinion démocraci ala démocraci ande jina Bissau ɗo ala pour que hande na direct pouvo one hiyede ko direct groupe go one hiyede ɗum ko probléme ngala leyɗele juman leyɗele wonde Africa wona pour exemple Burkina Faso Mali Niger ɗeɗo fof ɗum landi régime wonɗo donc régime militaire ɗum gon ɗum ɗon ga landi régime duwal wonde donc régime civil démocraci ala ɗon
mokarasi ko wona yadnere Afrique do kon no mokarasi on wona normal fi on dum kala ko pobo wino fala be ala wadde respita mokarasi ko kala ko pobo wino fala ko dum woni mokarasi kono pobo wino fala hunde den don gollitiraka be wadi fere mabbe den en ton ray Afrique do mokarasi mena la ka yede ga
yimɓe ɓe haalnaaka ko woni démocracie ɓayri démocracie piiji ɗiɗi a sattuɗi anndude gannda ko hoɗum woni devoir ma o ko hoɗum cattuɗaa waɗde e ko cattuɗaa waɗaneede devoir maaɗa o si a anndi ɗum gannda kala ko woni droit maaɗa ko cattuɗaa waɗaneede ko cattuɗaa waɗde ko cattuɗaa waɗde awa ɗum imagini leydi ndi boyi ɓayri ko sattano taw yimɓe ɓe ɗoode démocracie naatude yimɓe ɓe rawɓe baaje ɓe cifanee ko woni démocracie ɓe gannda ɗum ɗo waɗaaka awa ko ɗum waɗi fayda leyndi taw i majja ɗum haati awa laamɓe ɓe kala kono awa ra sifaade sabna e hoore nde sangaani han ɓanndu ndu santaade ɓanndu fiisanta ɗum kam ko tosto en tan Allah mo taw radio ji ɗi ɓeydi wallude paamtingol yimɓe ɓe no yimɓe goni
seeɗa ko wiyeten ko jogi démocratie seeɗa e Afrique ko Sénégal to hay Sénégal tigi démocratie mo wona fi démocratie mo jogi to hino fabrice ɓe kamɓe Sénégal ne siɓɓe ko wallaɓe kamɓe fof leader men ɓe jaɓi in haala inde démocratie kono ɓe gollitata démocratie ɗum wona Guinée Bissau ɗum wona Sénégal wona Mali wona Burkina Guinée Conakry wona Libéria wona Sierra Leone no annda Afrique centrale ɓe gollita démocratie Afrique Sahel ɓe gollita démocratie démocratie so wiyama fi gollede démocratie Afrique o ɗum ɗon ala
ko ɗum wonno jiyanɗe sukaaɓe jooɗiɓe Bissau ko faati e alhaali démocraci mi andintinna ardiɗo Guine Bissau ɗum woni Oumarou Sissoko Ambalo felliti yeeso journaliste en wonde o ƴamata happu laamu tataɓo e suɓgooji horeyaku hitaande hikka ɗo joni joni jaɓɓoɗen koɗo daande fulɓe
koɗo daande fulɓe
eɗen mbawi tawtude yoga e konguɗi ɗi nanɗen immorde eɓe sukaɓe jooɗiɓe Bissau saabu sen darti e nder ngo hello hirnage Africa leyɗe Guinée Burkina Faso Mali Niger ko ciwliɓe laamu ardi andaka ko honde tuma yimɓe ɗen leyɗe dokkete yolde suɓagol hooreɓe maɓɓe ardiɗo Mali gila Jowa Ɓuru hitande 2021 Assimi Goita haalali fi wote ka kongol makko fi hitande heyre e nder Guine General Mamadi Doumbouya ardiɗo leydi ndin fodi wonde o feññinan ñalande suɓgoji Guine e nder lebbi aroji ɗi caggal jofude happu timmode laamu faddew ngu ɗum ko mise holluɗe seɓitare démocraci e nder leyɗe ɗe nultodiraɗo VOA Fulfulde Konakiri Mamadou Sadio Balde yewtidi e o windiyankejo lolluɗo ceerno mon enen bo e dow alhaali démocraci
ceerno mon enen bo on jiyarama VOA salmini on onon ko windiyankoɓe winduɓe defte hewɗe karambol mon no anda karambol mon ko seɓuɗum jonnon hara waɗo démocraci on no seɓiti ma ɗum wiyen no e seɓɓitande e nder leyɗe hirnage Afrique ɗo ene yen wawi wiwgol ko démocratie on woni wawaka joɗɗinirgol no haniri
komi hayli convene ɗo laaɓa mi sikki démocratie on
no portade nyande o nyande seeda e on wat dum ko fi sariaji din kelda ko woni kadi ko lambe ben kelda si lambe ben kambe tibbe be yaabi sariaji din hay demokrasiyon ala hande kadi ko dule on ti woni de fayda lokku la Guinée Mali Burkina Niger Senegal no yawde seeda mi andano ha honto andi Afrique no mettifi ko no demokrasi fendo ina ko labi nani ko holbini ko wandema on tigi woni ka tedda pade ko no wirdon non ari kalamu madum hara ko marbe be todda be be demokratikman ari kalamu fayda ko goto laba na lending goto laba na luwaji ni goto laba na demokrasi on ko dum wadi wandema goddo onay tun todda do demokratikman fota tun kalamu o faale wadde constitution go dum udita bafal fiyo sori be ben ar kambe kalbe lamo fayda ko gotum hono nyiddi fu ko mastibo e ngudja nulbini
ko honno wona be sukabe way wadgol
sukabe ben no dari sukabe ben no yalti nyando nyane be warete niti la guinedo on tigi no ngandi dum kono modi ina ko weli fi inande wotere gasata ma wakilare na jokka sono ha nyande gona gasara ina nyande wotere dum worta tarika on denni tarika no mettifi tarika no nebi tarika ko dubi donki watta ina nyalande mado hitande yime benno dari tetino faybe la Guinée be dari be pire de kono modi baltem hewtal taw kono siti dum hewtay no nebi ro ko nebi hewtay
si satti ha satti ko hoddum e ellaaji tawata sukaabe ben waawata wadugol
min mi sikina sengo sukaabe ben ella woni ella on kaka jangube ben ko jangube ben natube l'école woni l'école porto woni l'école alqurana e soori be men ben kadi so men wo jangube officier ben wodi kono hono yete be jata responsabilité ma ben kambe kadi wonbe ben kadi ka julli de madu ka église ji karama ko ben e prêtre ben ko ben do woni etali haaju gum e juude mabbe no teddiri gudum hol bini sina faabe ben no pire de tentino jiw ko no pire de no satani be modda kono be pire de kono modi jangu beben e sori beben karama ko beben e prêtre beben ala jukude officier ben kiren itude ke independence heewi be bala ko atte ko e juude do bi habbi secteur nyaami be goto gudum woni jukude fendo militaire be men ko andi ko remugul maro yaya pleu ma parcelle na do wata tarika jangu be men ne kam ka dum be dabbi ko postum e voiture e chauffeur e villa dum me fala
si watani hila e der leede hirnaange afrique do den wuloje dengal france den ma dum wonnode e li njaggu france den ko e der den don tawata nambaraaji din heewi ko yowiti ila moji din kalede meden do
mi sikki ko ne woni bawo African pop leede yatu be men e juude anglais leede anglophone no buri nyibude kamen ay angola ma bozambique ma guinée bissau no buri nanu fi gambi ma dum serano ma libere hande be yalbe nebi be yayi ka yeso be yayi ka woddi der demokrasion koni ya de bawo ko pays anglophone francophone jidi tinum la Guinée Mali Niger ci ma dum Tchad ma dum Togo Senegal no yawde seeda ha honto mi anda no buri dodo sori be Senegal den no nati l'école ko jangu be tigi ko intellectuel be ko dum wadi parce que sori be Senegal de watta coup d'état ka indépendance arno gote mabbe gerali fi coup d'état bi be dofti sariaji din bi dofti laminado si tay woni ko démocratiquement wari kalam ko dum wadi ton no nyibi seeda kono ka men do dun hulbini
ko no hay nordo ngi der di dubi jodo ma dubi sappo do leedi afrique den tentini hirnaangi afrique do e lamgon ko yowiti e démocratieum
mi hayla ki ko labi mi hayla ki ko weli nani olen gonga na non kadi wonde mak pidi din ko der afrique to woni gereji le gandu beben badu france madu etats unis madu union russie dun kadi no modi gereji mabbe ni kadi no do kambe kadi be do mo be no gollande hore mun e hore meden dun woni famale haye joni mi sikki nyande famu de wonde mak ko en pop men jogondir waden portal afrique pop no fotti longi de wawi dartade ngaynguji aybe be sina dum modi e fo nyamete goto e de nyamindirde aybe be no nyamuden kanyu kadi
cerno mo nenen bo on jarmo buy
on jaram
ko yewtere Mamadou Sadio Balde e cierno mo nenembo hediden do cierno mo nenembo ko windi ankejo lolludo ko kanko yedano mo buñari Renaudo 2008 sabunde deftere makko lamdo kahel cierno mo nenembo wuri dubi kewdi e fattagol kono joni amo jodi gine ko Mamadou Sadio Balde yewtidi e makko wono mi haliridi. Ko dande fulbe wonudon e hedaade meden weltani on kala ka wondon e adunaru adi en natande tajere dida berende vewa fulfulde hendike bataki moko babe e ko hobe gure gila Mauritani fa Nigeria mami helina on kongudi mabbe di
jam hire mun bandirabe e min wietemi ko Bokhara Amadou Ba ko rejo fedde dum tare pilare Mauritani ko do jodi men nokshot mi boyi hedaade voix de l'Amérique gile be de woni cukalel hedde kitaali ujunere temedde jeenayi capanɗe jeeɗiɗi e joni jetti Allah Voice of America la voix de l'Amérique watti yaltinde fulfulde bandiraɓe tinnoɗe keɗeɗe o radio mo ganduɗa ƴettata kabaruji muɗum koye nokkuji keniɗi kadi koye ɗemgal pulaar fulfulde
min laytakina Monsieur Amadou Yakouba, l'été directeur de l'école de l'église de Savane de Dapan, de Togo. On a mis la voix de l'Amérique pour nous faire. Pour nous faire une bandera et nous, les bangal marques, bangal, nous avons des jogortes, 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 nous avons des jogortes. Donc, tindinogina e la deux voix, nous avons des jogortes. Nyande fukki ki yaadi yande ne duuli da sar fu on ton la djou choisi on nanan no hal al kabaru di radio ko wa
e bano ando do e da waya hambari waziri ni mo gombe dimbo gada dimo kudu ko na kaaje do yetta on onon de to be Voice of America hani bo beddo hedeta ke on kebay andal bo ngale de kadim bo on kebay wato beddari duniya wontiri musamman ene duniyar mai da Afirka do iri Niger iri Mali iri Chad iri Burkina Faso iri Cameroon ha yawto fada lere ko onge ko de en be don PTN ene Nigeria dam no igga kawte hore mabbe ande do jodo to de ando mino da ledde duniyar pat jodo jam
taƴere ɗiɗaɓere taskaram men o hande gurdam fulɓe nawran en Nigeria haalen fi ñalande kosan ñalande heɓɓitande ñalande kosan ñalande heɓɓitande ton jonte ƴaɓɓiɗe mami wi'a on e décembre ƴaɓɓiɗo nultodiraɗo amen Abuja tawdano jahen kadi Guine ka wi'ete Hamdallay Kollangi e nder diwa Labe jangirgol alluwal no heddi hen alluwal ko leggal ngal bayillo on lesi ha newɗi ka jangana kuɓe alqurana windata
kamilu ɗo ko si tawi asatay woni sina ɗum alluje ɗen a ƴettay ngal ilandema ba waɗa sigi waɗa alhamdu
no fawi ɗon ɓataki gueece andaɗe e gure men ko fati e hitande heyre men hewtinanon ɗum
gurdam fulɓe
soɗon yiɗi kosam jokkelan jahen Abuja lamorde Nigeria ñallal adunayankowal hertinanagal kosam laatike ton ñande sappo e tati décembre yawtunde yimɓe iwruɓe e leyɗe ɗuɗuɗe kawte Nigeria fottuno ton gila e wayloɓe kosam soodoɓe fa e ñeñuɓe nultodiraɗo VOA fulfulde Abuja Mohamadou Aboubacar yahuno ton nda jantore makko
fulɓe mawnini ñalade kosam adunaru ko arande lawol no ɗum waɗa Abuja lamorgo Nigeria fulɓe ummiɓe diga lesɗe ɗuɗɗe tawtorama nde ñalande ko ɗume foɗi hakkillo Dr Abdullahi Bello Boɗejo ha o taskiti ñaloma yaruki kosam adunaru Ibrahim Kiɗaɗo kanko woni yilowo dental mi yetti Allah kawtal hoore wayla hakkundere Nigeria. VOA Fulfulde tokki laabi kaanjuɗi ga nyaɓamo amma no nyaɓaaki har sarde nde mi hawtatar hotowol ngol. Nyande nyalaande kosam jaɓɓake fulɓe feere feere kosam senditaama saani. Nda woɓɓe no wanginiri welo welo maɓɓe.
Salamu alaikum, innde am Maryam Bello Boɗejo. Min hokki mangu nyande yarki sobbal e kosam. Mi waɗi murna sosai ɗum matsayi ɗum baba ami hokki am wato Dr. Abdullahi Bello Boɗejo, laamiɗo fulɓe Afrika. Mi godanake Allah da Allah holli yam ɗum lokaci o hokki yam nyande yarki sobbal. Kuma alhamdulillah mi cikake alkawari e waɗi nyande yarki sobbal ko mai laaɓi jama'are yari sobbal sosai.
To min dai inde am Bello, aurinde min non no sakai min mayigi min ma ɗum ɓuri non ma.
Inde am Ajara, aurinde mai boɗi sosai nde weli bo. Wala mo yarai kosam, kosam kam hanjum woni hullo. Emin sehi bo min ummike diga leddi Cameroon. Emin sehi min gari min gi kautal hore. Aurinde mai boɗi, wala ko ɗum wiyata ma, wala ko mi foti mi wiya gam, wala ko warai, wala himɓe to ɗiwai ngari gam aurinde mai. Emin sehi min on mai mawa. Emi envita fulɓe Afrika fu.
Yimoɓe heddaki ɓawo engal nyallal ɓe tawano e welnugo nyaloma. Ɓe hokki balla maɓɓe kerol bawɗe maɓɓe. Nda ko artistjo mo Cameroon halani VOA Fulfulde.
Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min mo moɗon Yinusa Suaibu diga lesdi Cameroon, gimowo e ɗengal Fulfulde mo nanoton gimi mun nder lesɗe ɗe. Min keɓi warugo hawrinde ɗo fa e Alhaji Doctou Abdoullahi Bello Boɗejo. Fulɓe en gari ngam en seyo, en jari sobbal, en jari dakkere, en jari pendiɗam, en jari ɓiraɗam, wala ko en jarada. Biyaji kam sey to on gi fulɓe inchallahu. Komi wiyata fulɓe kam en tiɗɗitina en daro dow plako meɗen, en jogoɗa biyaji men ɗi finuɗ en tawi en diga baba en men mama en meɗen ta en kuɓinaɗi ɗi majja ɗi yacca en. Worɓe e rewɓe mawɓe pamarɓe wonɓe ladde e nder wuro on pat moɗon wala wayne e wayne.
Moɓɓondiral ngal fuɗake e jam, timmi e jam, tawtoraɓe fuu holli weltere maɓɓe. Mohammad Abubakar, VOA Fulfulde, Abuja, Nigeria.
A jarama Mohammadu Abubakar. Mi anda si on jangiri alluwal, min non mi waɗi ɗum, kono kadi miɗo andi ɗum muti e nokkeli goɗɗi tentini kawroji mawɗi nde tawno jande hande ko e nder defte ɓuri jalade. Nultodiraɗo VOA Fulfulde labe yahi ka hoɗo Hamdallahi ko langi ka woɗɗitori labe sare kilometeraji ɗuɗuɗi e nder on fulawa duɗal ngal duuɓi temeɗe ɗiɗi no jokkingol janginirgol finatawa.
Tindore nden ka sengo nyamo karambol lesangol ha sebi ka hakkunde kolli. Alsini Sidibe do jullude kandaha o winda ka alluwal walla ka bindirgal makko. Ɗum no woni aada e o jangana kujo mo duuɓi sappo e tati nyande fof.
Minen ga ɓe windante ha hewta tabal gila ɗon fuɗɗoɗa windugo. Mi ƴettino ga alluwal mekkiti avant ɗum après no mbami hewti tabal. Tawi joni mi windana hooren e simi windi mi gayni mi yaha ka karamu ka min na satanelam si tawi kono mi windiri noon ka kamilu si tawi kono woni ka alluwal. Ɗullon ko fiyo oti jaaɓa winday waway windude waway jangude.
Alluwal ngal ko leggal lesangal newɗina ha kono wiye senja ñolna honcina wontindaha ka duɗal Hamdallahi fottanangal wodama ko fay duuɓi temeɗe ɗiɗi hiɓe woniri hutorgo jande finatawaji ɓuri duuɓi nogay. Ceerno Mamadou Saliou no janguinde paykoy ko ɗum o tawri jinnaɓe makko.
Menen ko ni min mandodi ko ɗum waɗiti meɗen jokki ɗum ɗon ɗen ka karamo ko an ha e kottiraɓe an jannoɓe ɓawto karamo ko an meɗen jogiti ka wonno lawɗon. Kamilu ɗo ko si tawi a satay woni sina ɗum alluje ɗen a ƴettay ngal ilandema ba waɗa sigi waɗa alhamdu ila naasi ha baɗara alluwal janguirta fiya faamu goo baon ko honno sa andi ɗen ɗon ara ka sigi men janne sigi on kadi ha faama si goɗɗo janggi ɓaawo ma to a faamay ko honɗum o acci ko honɗum o ɓeyditi ko ɗum waɗi alluwal ngal no walla ɓuri janngugo ka kamilu tun.
Windirgol juuɗe dow alluwal koko jaalino no feewi e nder Fuuta Diallo wurenno wooda e nder Fuuta defte Alqur'ana deftere nde ɓuri cenɗe ma ɗeri temeɗɗe jeegoo windirama juuɗe kono ɗum fuɗɗike mulude ko heewi hannde paykoykoy kaka maadi e ka defte kese windata jannga. Mouhamadou Samba Konate jooma gallejo mo duuɓi capanɗe jeego e tati addi ɓikkoye makko ɗiɗo e ma ɓii mum yo janngo e ngal duɗal lollirgal martaba
min e karamo ko on do fiinodi e dudal gotal men iwi ka woddi to men arte e gal dudal lonka saare amen do
alluje den hutor don ha towu don ha feddi don addo gedal mon
ko non me warri ko alluje den be jonna ha mi tippini min tigi me linti e allu angal ko ha tahe be windani la mi yettani horan mi yetti mi windi direct on aray wa dungala addo telephone yaltude timi windi an sik nabana don si jangi e pular o sikay ko goddo jodi woli kala ko goddo woldi ni e pular me windanaymo
go hodo hamdallah e kollangil no woddori sare labe den ko buri kilometer aji chapande jeego no hasi ka woddita go wuroji mawdi din wallito hiwde o finatawa mo muhammadu samba konati weltori alfa usman ba vewa fulfulde labe
yankobe teddube idon jokki heragol VOA fulfulde meden weltori e jikke mon ni yetti Abubakar Osman jodi do Nairobi Hassan Ka Sitabari Alpha So Salifu Bande Mustafa Diallo Tafsira Diallo Jibril Diallo yette Diallo be no dudi hen e Muhammad Kabir Osman jodi do Yola lesdi Nigeria ko yo saido hedo to den bata kifi hitande heire ko hewti men gila e kirdinobe fa e njimobe
ara min ko jagite satu yuma wiete be jam minon papa jagite ko goddo abro bi jodi mi yela ni ken jang e kisiye e cella e portal e potu de weltani on fota VOA Abidjan capande jenay e jenay tobere meho
ayon salminama salminago pullo futa VOA fulfulde yo ngandutum ne hitane do wana onon du watane ko en fo hawtine men garay tuma otuma men dunjana en seda be weltina jama on men ngandina on ne tayre do wana fi mon onon du e ngawtudo min non ko mo mi mon ko mi biddo mon ko mi minira mon ara hitande ngari ko jame kisi e mon ko en goto ko mama do tok jolani do lady lagine ha ko zakame sadi mon ko toli
sadi rabe rimdabe yeidabe inne dalle ba kaurem dalle bewa ka kaure wari dalle ba walla sakirabe dal toke dalle sakirabe worbe do be dalle mi sakike modon gido modon artiste modon lobbo dikko jodani do on Burkina Faso dalle leegitaade heere won ko natte mbeɗe keeɓo sakiraaɓe am fof bourowaaɓe meɗe Allah hulle waato ndelle min lobbo dikko mbiɗa wondi e VOA fulfulde
heɗiyankoɓe tedduɓe jofi timmi yewtere men daande fulɓe nde yontere ɗo kono ko addi en sertude mi heɗina on Jamali suka yimowo mo Cameroun Lara Saftata woni titode gimol ngol woni inde yimowo on gila Cameroun Lara Saftata mi jarni Abdourahmane Dia Lionel Gahima ko kambe balliti lanodande fulbe hewtira on gila Washington do komi woni ciarno mo dumba mi jarni nul tondirabe VOA fulfulde fop aɗon mbawi heɗade taskaram o ka médiaji rendo amen Facebook e canal WhatsApp ha ka site internet voaafrique.com/fulfulde. Iɗen okkidiri aadi e yontere arore si Allah jaaɓi, miɗo yalani on jaam nokku kala ka wonɗon e adunaru. Jaaraama.